upon that time. I find a kere kere in trouble.
The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later.
Yeah, yeah.
Nitaenda wapi, nitakuwa wapi, nitasema nini, nitarudi wapi. Heri yeni, yeni,
nitakutoa wapi, nitakutoa wapi.
Heri yeni, yeni,
nitakutoa wapi, nitakutoa wapi.
Sema nini? Kutoka siku nilienda baby, minaumia, ninaona shida mingi. Watoto wananiuza baby, sema ulienda, ninashinda cha kusema. Nilihangaika duniani, nilikutafute, sijui nitakupata wapi.
East to west, north to south, baby girl I'm here looking for you. East to west, north to south, baby girl I'm here looking for you.
Even on the Facebook, you're no longer active. I don't know why you gave me, it's always so. Even on the Facebook, you're no longer active. I don't know why you gave me, it's always so. Ukirudi ukana hapa, fanyisa Africell, watanitoa.